Kutoka alo,
it's Kaniba.
Mjini hakuna cha kuogota, ukikiona usiname. Mjini hakuna cha bure, ukipewa usichukue. Ogopa ogopa matape, ili eneo halihuzwi. Usikojoe hapa onyo, faini milioni. Katoto kaifu mbili, bingo wakuhamisha, pote anahamisha nini? Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini? Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Dar es Salaam kila bebe iko zingo, kama tuna enjiro huko Temeke kila mtu mweupe,
wote kama wazungu.
Dar es Salaam kila bebe na shepu, ankali utavunja shingo. Dar es Salaam toto wote wazuri, take care. Oya shikamo, marahaba, achana na yoyo kelele. Dar es Salaam shima pesa,
Dar es Salaam shima pesa.
Katoto kaifu mbili, fanyeje bingo wakuhamisha, pote anahamisha nini?
Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa.
Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini?
Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende.
Bandari salama salama salama,
bandari salama.